bara pum toto ai ai toto piga yako wala funi moto ai ai baby bara pum toto
yo yeah wise wise lady no lies ni heri ukweli aha isiwe ni ndoto wanipa good vibes kadeni nikakushinda loto isiwe ni msoto yo priceless a pay na kama get for some day basi mimi napiga koto tuweza ishi kama royals wewe unifail nikikwama mtaani ni wewe unibail na isiwe ni loyal so off to na say wacha baki loko yako slow kama snail uko wapi jikide nipate sight ya heaven chukua uko take na labda hata for second ipe love a chance hata kama sio second kali kuamini za kutreat kama queen tunahisi kama king una ile ya kulose so baby wewe choose una deni kwenye deni na leo no booze so baby don't lose yeah
ice ice baby barafu barafu mtoto ice mtoto figa yako wala kuni moto ice ice baby barafu barafu mtoto ice mtoto figa yako wala kuni moto
what it do solely took get shorty no receipt when she got a book has a smile with the smoke. She got the cues plus the smarts. What the fuck? Man, I'd play with the plug. Make her see I'm not the plug. Cool kid, you know I run round my mouth. Take a sec before I reply when I must. That's exactly what I did when she wanted to know when she'd see me next. Right here in your mind, to be exact. Cause you ain't forgetting me and that's a fact. Not after going through my world and owning everything I'm worth. We're sharing this like the last lies. Take a bite. Monday morning, take a flight.
Ice, ice, baby. Barafu, barafu, mtoto. Ice, mtoto. Figa yako walafu ni moto. Ice, ice, baby. Barafu, barafu, mtoto. Ice, mtoto. Figa yako walafu ni moto. Nina joto, na bado nina moto. So nice, nice, sherry. Wabafu sakafu ni joto, mtoto, kamini kupe joto, kisha mini kutunze, wendo barafu ya roho, my boo.